Yeah. It's the coolest kissy on the planet. Extra King, the Dizzy Flow CEO. Let's get it.
The beat killer.
Petition Johnny nani juu hata na mimi nataka kujua Mselo na wacho na dance ukirudi mtaani wanashindwa kukutambua Sikizi ni mimi ndo wanachambua Kipiga usoro na piga hatua Na huko mtayenu ni mi wanajua Jukwenu hainanga marapa machua Ha, beat benda na hata ukipenda joko biche benga mini Mike Rua Straight danger wrong guy defender suku pinoki unabunjwa mabua Kuja na mbogi kome jitambua Upigwa masoki wachwe ukizua Mameno kwa mchanga kama kitumbua Ukunjo kariz tusha madabiz Alapu tukubanka Ezekiel Mtua
Asante mungu for another day Humble nigga daily I gotta pray Always working sin a holiday Sick flows in the Homa Bay Niko nganga re, huni mwamba re Natoka jiji la wajanja re Mashabiki wanatakaje Huku hakuna wasoro wa tia jilara flows Manzeni na variety tsunami Ndo naletaga kalami Tilenga kamana titamu kataima Titoka Mombasa so flow deep asama yeah. Tumewakali ya chapa Titoka teke tunakimbiza wakati Ngolo kante napendaga katikati Tamu mishika kiligu kashitaki
Nadae kukam na mbugi orogi Kika mishugli omati Tuko kiasi si wengi Ronga ameka na mtaya mtutati Kata sana una ex Mesin da shugli shakwa shwari Rapo na lia, rapo na teta Uli sikia wabi ya yeah. Ati wake up and I get it Ati squeeze uli sele Squeeze unaiba mababu Nga mchana na Mr. Berry Mbosho kiasi na nona Kidosho skati na gonga Alintusi pale mneti Situpatane kwa kona So kibare na tijuna bono Guna maski ya corona Booth kwa patu ya soda Nikitekia ile beef nilioda Dani ya booth the movie Check you stars one recording niko soon kesho tupata shughuli kiwe in the morning
ndo saa tunabango speaker kimarende when you hate si lazima unipende why you joking like we smoking nigga miss your coffee nigga mikono kwa makende tuna get the bags is any young guy kwanza cheki swag my demo na die budu utazirai I be your lover your head can you rag why you wanna cry ukimea pembe sembe bro utakatwa wembe na jembe niko lembe du si tembe ni denge mi ni kembe kika denge my wing ni jenge lingo ya boy wa genge bro king wa kibera man all of these rappers involved with the government rap na mimi tuko na kind entanglement fast imeisha sign ni kula sacrament pow